alinifanya bazoka. Utamulipoisha kantena. Kauli yake moja tu, mahali popote anaponiona, eti sio kunipenda tu, yani hataki kuniona mazima. Na mimi moyo wangu, nafsi roho vyote pake vilishazima. Misili silali, machombo ni zangura nisipomuona. Kashajua nampenda, na ndo maana moyo wangu rana na upelekesha sana. Kauli zake, yanayoniriza maneno yake. Eti amesema siwezi kuwa wake, na tena ni mkome na namba nifute. Kauli zake, yanayoniriza maneno yake. Eti amesema siwezi kuwa wake, na tena ni mkome na namba nifute. Shida nampenda, jamani nampenda. Kashajua nampenda, huyu nampenda. Hila tatizo nampenda, mie nampenda. Kashajua nampenda, mie nampenda, nampenda.
Nilijitahidi kumpenda mwenzangu wala hapendeki. Nilijitahidi kumtunza mwenzangu wala hatuziki. Dalili nilianza kuziona mwanzoni kwamba kisicholizi kya kiriki. Maumivu hayaishi moyoni, kila kifuta machozi hayaishi. Good night ana nagasa kumina mbili, kila faili lake kaeka namba za siri. Mtu ajabu kwachana wala hao pia nasema kona na so lazima. Kauli zake, kauli zake, yanaoniza maneno yake. Eti amesema siwezi kuwa wake, na tena simfai na namba nifute. Kauli zake, kauli zake, yanaoniza maneno yake. Eti amesema siwezi kuwa wake, tena simfai na namba nifute.
Shida nampenda, jamani nampenda. Kashajua nampenda, huyu nampenda. Hila tatizo nampenda, mie nampenda. Kashajua nampenda, mie nampenda. Lani po kama nacheka hivi. Aga PM gang do gang, gang la ma gang gang. How I manage a case. Manage Johnny Kaka. Oh yeah, yeah. Tajiri pia mufaza.
Is the star Donny B? Hivi unamjua Donny wewe.
Yo God.